tinga za uti hapa kidevu ni ya shingo ati rada ya bomb extra sound noma sia ati
rada ya bomb 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 ni makali ziko on rada ya bomb na mamanzi na madhom rada ya bomb na mamori ona roll rada ya bomb na kishashkira flow rada ya bomb Nigga, toto kako fine, naka pigia tuwe five form Zangu ka daika, kabaka mizirai Mafoka kazi daika, na pigia tu mabwai Zina shika, zina runda, naka peka gedurai Haga zake waba waba kana wine, wine Kana tuka kijani, kana wai, wai Rungu yangu ni stong, I die, die Kila sandu tan, patan, mepiga chawa line Nama dem, na wateka, na wasisa dry, dry Nama kali, na kataa, na sikia tu be fine Nama shada kuwa kandiyo, kazi ina die Nama ndina ziki stonga, wa let to fly
Ching 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 ching
ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching
Kutinga zaudi, amekamkuwa roga Na yesi, mkamba infak, anawapona Zineshika ni gorizo kake rizo Nikishika hiyo mic, itabidi memedi Kumedi, kipedi ronge, utadedi Bile kanararu, nisha seti, kacheng Sako nikilala mdulu bengi na sedi Mboko, mashata, saindi, uradi Mangoko, amadha, huniita, sugar daddy Ujenga, upala, hunivisha, aditaji Mademu, akambo, na wapiga bila haki Kamna, upala, nda kutoa kutu haki
Ni mamori otumekan na machada tukibam Fomia luta nukuskan
Na mango kwa wana dance Shika haka ikuwe fam Fomia leo ni kubana kukata bila plan
Na mabisi daran niko on na maganzi Kizoka kiwa kanda na watali atumapanga Na putaizo machada na scared to be smarter Na scared to be smarter